ko saato rewɓe ɓe gonni ɓurɓe fof torrede e basiji kabtiɓen ɓe e tawede fof, yoɓe keɓe telaji golle sariya en juddi e tawede fof. Kamɓe ɗum ɓuri fof famɗude adadu e ley jooɗa haalaji huncangol hoore ɗiɗo basiji ɗi, ɓurɓe fof hewde e ɗiɗo haalaji ɗi yo guɓe kaptoje e kaña keƴaɓe poltinkoɓe. Ndenno fof yo worɓe rewɓe ɓe yo tan sappo ley temedere bangal dewrintinoɓe ɓe, tati ley temedere bangal ciñinoɓe talki jam e dewral basiji duuɓi capantati cakkitiɗi ɗi. Rewɓe ɓe hettinte sere e ley huncangol hoore kabaruji kamɓe koye mabɓe ɗi, hono torraji ma hakkeji mabɓe na mate sanne e ley dabareji ɗiɗo tellaji ɗi. Hewtagol jam duumiɗo yata fi caggal huncangol hoore kala kumaniɓe kawar muɗum, wona tan e basi goni hakkude mum en. Rewɓe ɓe kana fi yeɓede ko ɗum saabi go uɓo rewɓe ɓe goni inniraɓe e gendiraɓe e ley galle kamɓe goni nuygal kala ko woni birugol bangal sawrare e wayde basi latotoɗi sababu hadde gueɗe joguiɗe nafa sanne bangal haɗugol wolde. Ɗiɗowel muɗum rewɓe ɓe ɗum goni nuyle halanan en imadaraji mabɓe e ley baale ɗe na mate sanne e ley birugol e gaña dewral. Sababu tatoɓo o rewɓe ɓe nakkinni sanne kala ko woni keɓal galle e leydi, keɓal e ley jamne yo nuygal joguigal nafa sanne bangal hewtagol jam duminde. Gila duuɓi nogay hande Nations Unies huncani hoore sariyaji jiɗɗi bangal darande rewɓe e ley hewtagol jam e ndenagu. Leydi Mali ndi hokki aadi wattu hitande 2012 gollido ɗiɗo sariyaji, gollude sariyawol 1325 darande rewɓe e ley golleji huncangol hoore talkuru jam e dewral ley bamako ɗo yottaki joyi ley temedere. Min mine yeeli hinnade hewtagol jam ley leydi am.